Baka wimbe ama piano, ama nifanye kiki, ninaganye mashabiki. Instagram niko safi, kumbe home kuna ziki. Muziki auko fresh, tunakwenda sana rest. Wana wengi wamekufa kwa madawa na ma-stress. Shawa ipata case, kumtusi mwana jesh. Famas nalia sana ba alafa kuna cash. Toka niache mziki na magari kibao. Toka niache mziki na majumba kibao. Toka niache mziki na madiri kibao. Kwa sasa na wachora wale wajinga wali wao. Staki tena mziki. Staki tena kuimba. Nataka do na kama hauna team nalo bonge la so Juwaz, you can buy Tandale Kariako. Staki tena mziki, umenipa ziki, umenipa maadui, ukanipora marafiki. Staki tena mziki, nangoja timiliki. Domana mwaka jana niligombana na Niki. Kama umekupa cash, yu mziki achana nao. Vanessa, Master J, wote wameachana nao. Na kama hauna cash, yu mziki achana nao. Mze Sufu, Sally Rudy, achana nao.